dhegeystayaal kusoo dhawaada warar isboorti oo kala duwan oo ku saabsan horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub, gaar ahaan horyaalada dalka ingiriiska, talyaaniga, sbain, iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarihii toddobaadkan dhacay. Haddii aannu ku bilowno natiijooyinka kulamadii dhacay, bournemouth iyo westham waxay isla dhaaf waayeen 2-2, sidoo kale waxaa ku dhammaaday aston villa iyo burnley oo 2-2 ku dhammaaday. Chelsea waxay 2-0 uga farxalatay kooxda brighton and hove albion. Crystal palace 2-0 waxay dirtay kooxda norwich city. Tottenham hotspur 2-1 cariir ah ayay uga badisay southampton. Wolverhampton wanderers 2-0 ayay ku dubatay kooxda watford, halka leicester city ay 5-0 ku xaaqday kooxda newcastle united. balse kulamadii indhaha lagu hayay waa kulankii sheffield united iyo kooxda liverpool. hogaamiyaasha premier league waxay ciyaartay in badan oo ka tirsan u ekaayeen kuwa aan haynin wax badan oo ay u sheegaan kooxda sheffield united kana garo oo goolka madiga ah ay dhaliyeen oo ah laadka ugu horreeya ee ay shabaqa ku beegaan wuxuu yimid daqiiqadii 70aad. balse si kastaba iyaga ayaa qosolka ku dambeeyey oo midigta ku wada dhigay 3 dhibcood ee loo hardamayey kadib markii uu khalad weyn galay qabtaha ka soo amaahan kooxda manchester united ee dean henderson oo sidii bakaylihii uga dul booday kubad mar la islahaa beri hore ayuu qabtay. waxay ahayd kubad raacis ah oo uu si kal iyo laab ah u soo laaday gorginio wijnaldum. Henderson sida ayay ku ribxday iyadoo gaartay guusheedii 16aad oo xiriir ah dhanka EPL. dhanka kale, kooxda Reds la daba dhigay walow ee yara kuf ku fayso waa Manchester City oo iminka ka fursatay inay dib uga sii dhacdo kooxda hoggaanka ku xaragoonaysa ee Liverpool, iyadoo ciyaar kaambiyada la isku soo canaantay gelinkii dambe 3-1 dhibcii uga tirsatay kooxda Everton oo ay ugu martisay gegada Goodison Park. City ayaa goolka ugu horreysay Everton iyada oo uu madax jiifa u dhaliyay weeraryahankeeda Gabriel Jesus oo kubad si wanaagsan loo qoray ka helay Kevin De Bruyne.
Chip towards the back post and this time City convert. Gabriel Jesus heading in from close range. Off a pinpoint cross in.
Everton ayaan wax badan ka fikirin jawaabta City, waxaana barbarreeyay isla daqiiqadii 38aad laacibkeeda Dominic Calvert-Lewin oo isdul saaray goolwalaha City iyo gaashaankii difaacayay.
And now a chance for Everton and that one finds its way across the line. City players appeal for offside.
City halka uga maharina waxay markaa kadib dhalisay 2 gool oo uu midka ugu dambeeyay dood yar geli lahaa haddii aanay ahaateen aalada diilinta goolka ee goal line technology. Raheem Sterling ayaana goolka ku qaaramay.
And it comes off the underside of the bar, might have got across the line. The goal is given, it's Raheem Sterling. 3-1 to City.
Aawana waxaa la sugayaa kulanka Manchester United iyo Arsenal. tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaan ka deegrinaynin caawa guul kasta oo uu ka heli karo kooxda Arsenal si uu dhulka uga qaado niyadda kooxda Manchester United ee dhulka taala tiyo ay kooxdiisa ka maqan yihiin 8 laacib, taasoo khasab kaga dhigaysa inuu ciyaarsiiyo 17-jirka Mason Greenwood oo buuxin kara weerarka dhexa. kooxda Unai Emery ee Arsenal iyagu waa wada badiyeen 3 kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo idil, waxaana guuldarro ugu dambeeyay midii Liverpool ee bisha Agoosto. walow ay weli farahooda ka qoyan tahay 7 ay talaadadii ku kala lumiyeen kooxda Nottingham Forest oo ay ka diraan koobka Carabao Cup, taasoo sare u qaaday niyadda kooxda, misna jamaahiirta Gunners ayaa aad u saluuga taatikada iyo xulashada Emery, gaar ahaan kulamada adag. dhanka United, tan iyo maalintii bilowga horyaalka ee ay 4-0 ku hoobisay kooxda Chelsea waxay ahayd bukaan socod kaca ku faysa, waxaana kurba ugu dambeysay 2-0 ay ku dhufatay kooxda West Ham United, iyadoo dhanka kalena rigoore uga badbaaday inay bahdil uga harto koobka Carabao Cup oo ay ku aaday koox xafadeedka Rochdale habeenimadii Arbacadii. dhanka laacibiinta waxaa soo noqonaya Luke Shaw oo tababarka kusoo laabtay kadib muddo bil ah, waxaana shaki ku jira Diogo Dalot iyo Angel Gomez, halka Eric Bailey, Phil Jones iyo Timothy Vosu-Mensah ay wada maqan yihiin. dhanka Arsenal, Alexandre Lacazette ayaa maqan, balse Emery wuxuu haystaa dooqyo badan oo dhanka daafac ah maadaama ay soo wada noqdeen Hector Bellerin, Rob Holding iyo Kieran Tierney oo wada saftay kulankii ay ka fowseen kooxda Forest. shacaha laga yaabo inay caawa kusoo galaan. dhanka Manchester United waxay ciyaareysaa 4-2-3-1, waxaana u safan gool wala dikheeya, daafacu waa Van Bissaka, Lindelof, Maguire iyo Young. waxaa dhexda toban McTominay, Matic, waxaana ka soo horreeya Mata, Lingard iyo James. weerarka dhexe waa laacibka Greenwood. Arsenal waxay ciyaareysaa 4-3-3-2, goolwalahu waa Leno, daafacu waa Chambers, Socrates, David Lewis iyo Tierney. khadka dhexe waa Saka, Guendouzi, Willock, waxaa lambarka 10 ka xiran Ceballos, halka ay weerar ka ciyaarayaan Aubameyang iyo Pepe. Imakana ay noo eegno natiijooyinka horyaalka Talyaaniga. Kooxda Juventus oo imi kaalinta labaad ku jirta waxay 2-0 ku dhufatay kooxda Spal. Sassuolo waxaa gurigeeda 4-1 ku dhufatay kooxda Atalanta. Napoli 2-1 ayay uga badisay Brescia. Lazio waxay ku taraaraxday kooxda Genoa oo ay 4-0 dirtay. Lecce waxay ciyaar muran badan dhalisay gurigeeda 1-0 uga badisay kooxda Roma iyadoo ay Lecce aaminsanayd in rigooryaal badan laga diiday. Udinese 1-0 waxay kaga badisay Bologna. Cagliari iyo Verona 1-1. AC Milan 3-1 waxa ku dhufatay kooxda Fiorentina, caawana ciyaaraya Parma iyo Torino. Seriyad ila imika waxa u shidanta kooxda Inter Milan oo hoganka laga furfurila ayaa tan iyo maalintii horyaalka la fatahay, waxaana 3-1 dhibci uga xoogin kooxda Sampdoria. Ciyaar uu Lader iyo Atorba ka ahaa laacibka Alexis Sanchez oo goolkiisa ugu horeeyay u dhaliyay kooxdiisa cusub ee Inter, balse misna Rose ku qaatay jilin lagu fahmay kadib markii uu isku lagday diilanta 18aad daqiiqadii 14aad, taasoo keentay jaalihii labaad oo Rose loogu sarrifay. Inter oo imika wada bidisay 6 kulan ee horyaalka ugu horeeyay markii koowaad muddo 13 sanadood ah oo u laabanaysa waayihii Helen iyo Herrera, gaar ahaan fasal ciyaareedka 1966 ayaa toddobaadka soo aadna waliba ku tala jirta in ay xilka si la hubo uga wada hayuubiso kooxda Juventus, soo dhici doonta haddii ay 3 dhibcood ka tirsato si ay 5 dhibcood oo nadiif ah suutida ugu qabato horyaalka Serie A, balse la arki doonaa. Walaw Inter sidaa naq u dagtay, waxaan maalmuhu u qorxoonay kooxda ay diriskiihin ee AC Milan oo ay gurigeeda xalay 3-1 uga badisay kooxda Fiorentina. Kooxda Milan oo nal nuxuus ah meel hoose ka soo shidaysa iyadoo kala daadsan oo niyad ahaanna daciif ah ayaa haatan sugeysa wixii ka soo baxa kulanka ay Sabtiga la yeelan doonto kooxda Genoa oo lafteedu xasarad dhex muquuranaysa, taasoo la sheegay in ay badi ama bax u noqon doonto macallinka Marco Giampaolo. In 6 kulan ee ugu horeeya horyaalka 4 kamid ah laga badiyo, waxa AC Milan ugu dambeysay muddo haatan laga joogo koob iyo 80 sanadood, waana fasalkii 1903. Raaci ee laacibka Cristiano Ronaldo ee goolasha u dhaliyay kooxda Juventus ayaa baxar weyn ku jiray imika kadib markii ay sawirradu qabteen isagoo haraati la dhacaya daafaca kooxda Spal ee Francesco Vicari oo ay Sabtigii 2-0 uga adkaadeen. Vicari ayaa dhulka ka kici waayay dhowr ilbiriqsi ka hor inta aanu markale hinqanin geelkeeda. Garsoorihii ciyaarta ayaan wax ganaaxa ku soo rogin wiilka reer Portugiis, waxaan sidoo kale shilyarahan soo faragelinin aaladda uu garsooruhu taageerto ee VAR. Si kastaba, halistu halkaa kuma harin oo haatan waxaa weli dhici karta in arrintan dib u eegis ku sameeyaan guddiga anshaxmarinta ee Talyaaniga oo ganaax soo rogi kara haddii ay goostaan inay dib u daawadaan falkan ciyaarta ka baxsan ee uu ku kacay CR7. Haddii ay lacala dhacdo in Roni lagu qaado dembiga loo yaqaano habdhaqan cunfi ah condotta violenta, wuxuu mudan karaa ganaax ka badan 3 kulan ciyaareed, taasoo meesha ka saaraysa inuu safto kulanka adag ee derbiga Italia ee xadda soo aadan dhexmaraya kooxaha Inter Milan iyo Juventus oo ku faltamaya fikta sare ee horyaalka Serie A Talyaaniga kuna balansan gegada San Siro. Imikana aynu eegno horyaalka dalkaasi Spain, Villarreal iyo Real Betis 5-1 waxa ku badisay Villarreal. Atletico Bilbao waxa gurigeeda ku garaacday Valencia oo 1-0 uga badisay. Getafe waxa 2-0 uga soo badisay kooxda Barcelona. Granada waxa 1-0 ku dhufatay kooxda Leganes. Atletico Madrid iyo Real Madrid derbi Madrid ever ayay isku mari waayeen. Kooxda Espanyol waxa gurigeeda ku garaacday kooxda Real Valladolid oo 2-0 dirtay. Eibar 2-0 waxay uga badisay iyaduna kooxda Celta Vigo. Deportivo Alavés 2-0 iyaduna waxay uga badisay Mallorca. Toddobaadkan 2-0 ku aad buu u badnaa. Levante iyo Osasuna goolasha iyo dhibcahaba waa ay qaybsadeen oo 1-1 ay ku kala baxeen. Kooxda Sevilla 3-2 ciriira waxay uga badisay kooxda Real Sociedad. Waxaan hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga Primera División la wareegtay kooxda Real Madrid oo 15 ku hoggaaminaysa, waxaana labaad ku jirta kooxda Granada iyo sidoo kale kooxda Atletico Madrid oo min 14 leh. Barcelona ayaa nalka ka soo shidaysa kaalinta 4-aad iyadoo leh 13 dhibcood. Walow ay dhibcaha la wadaagaan laba koox oo kale ah Real Sociedad iyo Sevilla. Maxamed Xaaji, barnaamijka ciyaaraha, Gothenburg, Sweden.